maxamed aad baad u mahadsan tahay. YouTube hadda waxa weeye waxay ku dhaqaaqday in ay ballaariso qaabkii ay wax usoo gudbin jirtay riboorka lagu gudbiyo iyo filimada lagu gudbiyo YouTube-ka. Space Wing bay hadda ay blankaresaa inay galato oo ay lagu qiyaasay 400,000 oo wareeg ah oo intaasoo mitir ah. Si aad u fiiriso daawashadeeda iyo duubitaanka barnaamijyada filimada iyo riboorada internet streaming-ka la geliya ah, waxaana ka fulinaysaa LA California.
Waa magaalada Los Angeles.
Ahay.
Waan gartay. Haddaynu dib u noqono oo nu eegno taariikhda YouTube-ka iyo siduu kusoo bilaabmay, bal haddaad sharaxaad iga siisaa arrintaas.
Waa arrin su-aal aad u wanaagsan weeye. Horta YouTube-ka saddex dhalinyaro ah oo arda jaamacadeed ah oo kambini la yiraahdo Bayball u shaqeynayay ayaa sikri su keenay labo computer science dhiganaysay iyo mid engineering dhiganayay oo la kala yiraahdo Chad Hurley iyo Steve Chen iyo ninka kale lagu magacaabo Jawaad Cream. Saddexdoodu markay isu yimaadeen meel biitsada iyo Japanese restaurantiga San Diego korkeed meel ah ayay isugu tageen. Waxay fikireen inay video stream sameeyaan. Video streamka ugu horreeyay sameeyeen wuxuu ahaa Maisu video oo ay stream gareeyeen kadibna internetka ay geliyeen. Marka halkaasuu ka bilowday, saddexan nin baa bilaabay. Waqtiga la bilaabayna waxa weeye 2005 oo la bilaabay.
Waan gartay. Marka waxa dhacday mar dambe in kambaniga weyn ee Google uu iibsaday YouTube. Marka bal sidii ay is iibsigaas u dhacay?
Google ayaa wuxuu arkay bandwidth-ka, macnihii waxa weeye awoodda uu leeyahay YouTube-ka iyo sida aad ugu adduunka meel walba ugu fiday uu arkay. Kadibna waxay la xiriireen, saddexdan wiil bay la xiriireen. 2006 bishii Oktoobar 9-keedii bay la xiriireen. Waxay sii yiraahdeen waxaan rabnaa in aan idan kala wareegno YouTube oo agreement nala gashaan oo hal bilyan $1.64 billion ayay u offer gareeyeen yiraahdeen naga siista. Wiilashii way ka cagajiideen. Waxa weeye copyright-kii ayay diideen inay warxadu saxeexaan, haddana lacagtii xoogaa ugu yar kordhiyeen. Markii dambe bishii November isla sanadka ayay warqadihii kala saxeexdeen. Waxa keenayna waxay tahay adduunku ibil ayaa Google-na uu baahday oo muxuu ahaa market-kiisa ayaa ku xirnaaday. Adduunkana meel walba waxaa gaaray awoodda sanad gudaheed YouTube-ku uu leeyahay.
Waan gartay. Marka waa meel waxa lasoo bandhigay oo keliya aad daawanaysid maahe, waa meel xitaa adigu aad gelinaysid waxaad soo saartay.
Ha, waxa weeye haddii aad doonayso in aad movie ama home video waxa la yiraahdo gurigaada ka qabanaysaa, fikir baa kugu soo dhacaya, taladii baa duubaysaa, iyadoo free ah ayaad internetka gelinaysaa. Marka awoodda uu leeyahay waxa weeye waa video streaming-ka oo free, haddana online-ka aad ku gelinayso.
Waan gartay. Oo wixii dadku ay geliyeen iyo waxaad u gelisayba ay meesha ka soo muuqanayaan.
Ha,
waan gartay. Marka haddaynu mustaqbalka ka hadalno, hadda mashruucan cusub ee uu soo bandhigay xagee buu doonayaa inuu gaaro YouTube?
YouTube wuxuu doonayaa horta Google-ka waxay ku fikirayaan ama YouTube in ay la tartamaan ugana adkaadaan aaladda TV-ga iyo online-kaba inay u adkaadaan Hollywood-ka oo masraxyada oo dhan ay ku adkaadaan oo ay abuuraan Hollywood studio meelaha inay abuuraan oo adduunka idil wixii la rabo lagu stream garayn karo.
Hollywood-kana waa meesha filimada lagu jilo
lagu iibiyo
ee ku taala magaalada Los Angeles ee gobol California.
Hahay, halkaas weeye. Marka tartanka TV-ga iyo muxuu ahaa internet-kii wixii la soo gelin jiray oo lagu kala iibsan jiray, hadda waxa weeye home studio YouTube-ka waxa la gelinayaa information halkaas yaalla. Marka uma baahna in dadka da'd yarka oo wixii dhowr iyo 20 ilaa 30 u dhexeeya maanta waxa weeye wax alla waxay doonaan iPhone-kooda ka gadanayaan, ku fiirsanayaan. Waxa weeye waa fully engaged weeye, macnihii waxa weeye ku xiran yihiin aaladdaasi aad uga faa'iidaysanaya. Oo traditionkii ama hab dhaqankii berigii hore oo TV-ga in laga sugo barnaamijkaasa soo gelaya, barnaamijkaasa baxaya, in laga sugaa meeshii kasii yaraanaysa hadda.
Amaba in cinema loo tago filin gaara.
Hahay, taasaa yaraanaysa.
Waan gartay. Aad baad u mahadsantahay Dr. Nuur.
Sidoo kale waxaad